some more. More uthando lwakho mina ngifuna some more. Oh, ngiku uthando luno shukela. Oh, I'ma eat some more. Asigqoke ingubo yegushi, ungenzeli movie ngaphunu video. Ushaya ngesikhumbe sesmoothie, ngathuthuli pine phimbeli mdoti. Oh, abafuna uthando lwami dad, uthando lwami dad. Mabakhohlwe ngoba inhliziyo nginikele kuwe dad. Hamba nami dad, hamba nami dad, hamba nami dad. Abafuna uthando lwami dad, uthando lwami dad. Mabakhohlwe ngoba inhliziyo nginikele kuwe dad. Hamba nami dad, hamba nami dad.
Ngizokushadela esontweni mina sithi bhayi, ingube emhlophe laphi no istashi. Fast into ngiphinde ngifasa uthayi. Angibona ubhuti wakho ngithi hola sibali, hola sibali, hola sibali. Ngithatha amasu ngibiza usuthi social ami. Iking yakho yakudala ayisabonakali. Ikhawuni ibi msinda ewashona phani. Udalwami mamshela uzobhalansa, uzokheva, uzobabhanana. Uthi upapa wami unkumbuzi malayika. Kade ngikutshela ukuthi
abafuna uthando lwami dad, uthando lwami dad. Mabakhona